Numeri 14 verse 1. Inhlangano yonke isiphakamisa izilayo yakhala. Abantu bakhala izinyembezi ngalobo busuku. Verse 2. Bonke abantu baka-Israyeli bakhonona ngoMose nango-Aaron. Yonke inhlangano yathi kubo, sengathi ngasafa ezweni laseGibhithe noma sengathi ngasafa kuleli hlane. Verse 3. UJehova usilethelani kulelizwe siwe ngenkemba na? Omkethu nabancane bethu bakuba impango. Bekungangcono yini kithi ukubuyela eGibhithe na? Verse 4. Bathi omunye komunye, masibeke induna sibuyele eGibhithe. Verse 5. Khona uMose no-Aaron bangobuso babo phambi kwebandla lonke lenhlangano yabantwana baka-Israyeli. Verse 6. UJoshua indodana kaNuni noKalebi indodana kaJefune ababe phakathi kwabahlola izwe bakhebhula izingubo zabo. Verse 7. Bakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli bathi izwe salijabula kulihlola liyizwe elihle kakhulu. Verse 8. Uma uJehova esithanda uyakusingenisa kuleloze asinike lona izwe elivame ubisi nezinyosi. Verse 9. Kodwa ningahlubuki kuJehova futhi ningesaba abantu balelozwe ngokuba bayisinkwa kithi umthunzi wabo usukile phezu kwabo kodwa uJehova unathi ningabesabi. Verse 10. Kepha inhlangano yonke yathi mabakhandwe ngamatshe. Inkazimulo kaJehova yabona le tende lokuhlangana kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli. Verse 11. UJehova wasekhuluma kuMose wathi, koze kube nini laba bantu bengidelela na? Koze kube nini bengakholwa yimi ngezibonakaliso zonke engizenzile phakathi kwabo na? Verse 12. Ngiyakubashaya ngesifo, ngibaphuce ifa, ngikwenze isizwe esikhulu nesinamandla kunabo. Verse 13. UMose wathi kuJehova, khona abaseGibhithe bakukuzwa ngokuba wakhuphula laba bantu ngamandla akho phakathi kwabo. Verse 14. Babatshela bakhe kulelizwe bezwile ukuthi wena Jehova uphakathi kwalaba bantu, babonane nawe Jehova ubuso nobuso, ifu lakho limphezu kwabo, wena uhamba phambi kwabo usensikeni yefu emini nasensikeni yomlilo ebusuku. Verse 15. Manje-ke uma ubulala ababantu njengomuntu munye izizwe ezizwe udumo lwakho ziyakukhuluma zithi. Verse 16. Ngoba uJehova bengenamandla okungenisa abantu bakhe ezweni alifungela kubo ngalokho ubabulele ehlane. Verse 17. Kalokho ake abe makhulu amandla enkosi njengokusho kwakho ukuthi. Verse 18. UJehova uyephuza ukuthukuthela, uvame umusa, uthethelela ububi neziphambeko, angayekeli nokho necala, kepha hambele ububi bawoyise kubantwana kuze kube sezizukulwaneni sesithathu nesesine. Verse 19. Ake uthethelele ububa laba bantu ngobukhulu bomusa wakho, njengalokho uyekele laba bantu kusukela eGibhithe kuze kube manje. Verse 20. UJehova wathi, yebo, ngiyakuthethelela njengezwi lakho. Verse 21. Kepha impela kuphila kwami nenkazimulo kaJehova eyakugcwalisa wonke umhlaba. Verse 22. Lokhu bonke labo bantu ababone inkazimulo yami nezibonakaliso zami engazenze eGibhithe nasehlane bengilingela kayishumi abalaleli izwi lami. Verse 23. Abayakubona ngempela izwe engalifungela oyise futhi aliyukubonwa muntu walabo abangidelela. Verse 24. Kepha inceku yami uKalebi, lokhu wayenomunye umoya, wangilandela ngokupheleleyo, yena ngiyakumngenisa ezweni aya kulo, inzalo yakhe iyakulidla. Verse 25. Ama-Amaleki namaKhanani akhile esigodini, jikani kusasa ningene ehlane ngasendleleni eyayelwandle olubomvu. Verse 26. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 27, koze kube nini lenhlangano embi ikhonona ngami na? Ngizwile ukukhonona kwabantwana baka-Israyeli abakhonona ngakho ngami. Verse 28, yisho kubo ukuthi kuphila kwami ngiyakwenza kini impela njengalokho nikhulumile ezindlebeni zami. Verse 29, izidumbu zenu ziyakuwa kuleli hlane, nabo bonke ababalayo kini njengokomumo wenu wonke kusukela abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu abakhononile ngami. Verse 30. Abayakungena ngempela ezweni engaphakamisa ngalo isandla sami ukuthi bengiyakunakhisa kulo ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshua indodana kaNuni. Verse 31. Kepha abancane benu enasho ngabo ukuthi bakuba impango bona ngiyakubangenisa balazi izwe enalilahla. Verse 32. Nina-ke izidumbu zenu ziyakuwa kulelihlane. Verse 33. Abantwana benu bayakuba ngabeluse hlane eminyaka engamashumi amane bathwale ukuphinga kwenu izidumbu zenu zize ziqedwe ehlane. Verse 34. Njengokomumo wezinsuku enahlola ngazo izwe izinsuku ezingamashumi amane unyaka ngosuku niyakuthwala ububi benu. Yebo, iminyaka engamashumi amane nize nazi ukuthi kunjani uma ngimelana nani. Verse 35. Mina Jehova ngikhulumile. Ngiyakwenza lokho ngempela kuyo yonke lenhlangano embi engihlanganyeleyo kuleli hlane bayakuqedwa bafele khona. Verse 36. Nalawo madoda athunywa nguMose ukuhlola izwe abuya khononisa yonke inhlangano ngaye ngokuletha umbiko omubi ngezwe. Verse 37. Wona lawo madoda aletha umbiko omubi ngezwe afa ngesifo phambi kukaJehova. Verse 38. Kepha uJoshua indodana kaNuni, uKalebi indodana kaJefune ababelawo madoda ukuhlola izwe basinda. Verse 39. UMose wakhuluma lawo mazwi kubo bonke abantu abayizwayeli, abantu balila kakhulu. Verse 40. Banyuka ekuseni kakhulu benyukela esiqongweni sentaba bathi, bekani sesilapha, kepha siyakuya endaweni ayithembisile uJehova ngokuba sonile. Verse 41. UMose wathi, neqalani izwi kaJehova na? Akuyikuphumelela. Verse 42. Ningenyuki, ngoba uJehova akakho phakathi kwenu ukuba ningashaywa ebusweni bezitha zenu. Verse 43. Ngokuba ama-Amaleki namaKhanani alapho ngaphambi kwenu, niyakuwa ngenkemba lokhu nibuyele emuva ekumlandeleni uJehova, ngalokho uJehova akayukuba khona phakathi kwenu. Verse 44. Ngokuzindla bakhuphukela nokho esiqongweni sentaba, kepha umphongo lwesivumelwano sikaJehova noMose akaphumanga ekamu. Verse 45. Ayesehla ama-Amaleki kanye namaKhanani ayehlala kuleyo ntaba, abashaya, abaqothula kwaze kwaba sehoma.